this one, I can't be.
Yes.
Oh, baby girl, moto. Be macho na be kope kam toto toto. Mapala kapu shoto. You killing it, wizi yani soko soko. Insta wape ma photo. Mapacha mikulu awe doto doto. Usinige vya oloko. Wambea wanati fioko fioko. Wine it, balance it, back it up. Show me, dance it, bring it up. Wine it, balance it, back it up. Show me, dance it, bring it up. Nikufishe na kapete chanda. Ata wakisema unadanga. Nenda kaniloge kwa muganga. Kama leli kwako swezi pinda. Cause my baby,
you killing me, you killing me, you killing me. You killing me, you killing me.
Zetu kwa madiba. Achana nao wanaoiga. Japo muni sina dola. Ata kuiba nitaiba. Na visauti ya likiba. Nina benzi nitaimba. Ata kama kinichola. Kwa otabu sina shida. Wine it, balance it, back it up. Show me, dance it, bring it up. Wine it, balance it, back it up. Show me, dance it, bring it up. Asa nipendwe na nani, kama soewe kimwana. Nikupeleke nyumbani, mazame utamuona. Aibu zao usoni, walo nifanya madrama. Tuacheke kinyumbani, akiana nibaka bona.
You killing me, you killing me.
Chinda my baby, nani uwaga. Nani weza weza my baby, nala kusemaga. Nani chinda chinda my baby, nani uwaga. Nani weza weza my baby, nala kusemaga.